Selawo mi gagbe dona me xom cho mia novi kple mia ƒe subola Reverend Emmanuel Akpo ame ye le mogbo ba ya ko nkeka fe mawunya na mi ana tanya nkeka fe mawunya ba the Lord of forgiveness, the Lord of forgiveness. Mawu yi ke tsɔ nuvɔwo kena. Mawu yi ke tsɔ nuvɔwo kena. Biblia gblɔ bena mi va miadro ʋɔnu. Ne miaƒe nuvɔwo biã be nyagã dzi ene hã la, afua be sinu ene. The Lord of forgiveness. Mawu yi ke kɔ vodadawo kena. Ne miekpɔ romantɔ ƒe agbalẽ ta ne. Kpikpi andre egblɔ be dzidzɔtɔe nye ame siwo ƒe dzidadawo tsɔ ke. Ame siwo ƒe nuvɔwo di wotsɔ nue. Dzidzɔtɔe nye ame si ƒe nuvɔwo womabu ne kura o. Praise the Lord. Mawu yi ke wo dziƒo kple anyigba enye be amegbetɔ ge dze nuvɔ me tso kekeke Adam dzi ke. Amegbetɔ ku nu vɔ kɔnyi dome tso keke yiƒe dɔme ke dada ƒe dɔme ke. Ŋmeta amegbetɔ ŋutɔ mate ŋu atso yiƒe nu vɔ ake ɖokui o. Ye David gblɔ be nu vɔ me danye fɔ nye fu ɖo. Nu vɔ me danye fɔ nye fu ɖo eye nye dzidadawo katã wole ŋkunye me eye medzesiwo. Ta Mawu ko amegbetɔ be nuvɔwo katã kpi. To via Yesu Kristo ƒe ʋu me. Eya ta tso blema ke wo medzi Yesuwo la, Israeviwo hafi wotso woƒe nuvɔwo ke wo la, ele be woaku agbowo kple gbɔwo kple nyiviwo be ʋu ɖe anyi hafi wole avu amegbetɔ be vodada. Gake Mawu kpɔ be vɔsasa ɖe nuvɔwo ta gbe sia gbegbe manya wo. Eya ta wòlé via yiƒe teŋuvi ɖeka yi ke nuvɔ ɖeke mele ya ŋu etsɔ se vɔe le atsitsoga ŋu. Bena nye kpakplo yi ke nye vɔ la woatso míaƒe nuvɔwo woake mi le via me. Biblia gblɔ le Roman to ƒe agbalẽ ta tɔ be wo katã wowɔ nu vɔ̃. Elabena wo katã wowɔ nu vɔ̃ eye Mawu ƒe ŋuti kɔkɔe zia wo. Nɔvi ame aɖeke mele anyigba ya dzi nye amegbetɔ nyɔnutɔ dzidzia kɔ wozu nu vɔ̃ mele ŋu. Wo katã wowɔ nu vɔ̃ eye Mawu ƒe ŋuti kɔkɔe zia wo. Nye hã mele me, wo hã nele me. Mata David bena nye nu vɔwo le ŋkunye me eye medze si o. Gake nyanyui aɖe va yenye be dzidzɔtɔe nye ame siwo ƒe dzidadawo tsɔ ke. Ame siwo ƒe nu vɔwo dzi wotsɔ ŋue. Dzidzɔtɔe nye ame siwo ƒe nu vɔwo Yehowa mebu nɛ kura o. Enye kpliwo ɖe. Nuvɔwɔlawoe míenye. Gake ɖe Yesu dzi míexɔ se ta. Wotsu míaƒe vodadawo dzi. Ŋdi ya nyasela ne xɔ ƒe tɔdzi sea, wotutu wo nu vɔwo ɖa le xɔse me. Ne xɔ ƒe tɔdzi sea, wo meganye nu vɔwɔla o. Mgbeta le atsitsoga dzi la, Yesu de ta míaƒe nu vɔwo katã te. Yesu wokle míaƒe wokle Yesu kple míaƒe nu vɔwo ɖe atsitsoga ŋu. Bena miawo miexɔ Yesu dzi se la, miazu dzɔdzɔetɔwo. Miazu ame yiwo ke ƒe nu vɔwo dzi wotso ŋue le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ. Eya ta nɔvi nya se la, nyanyuia koe nye be ne ʋua mekɔli o la, ʋudadawo mekena o. Ne wo meko ʋu ɖe anyi o la, ʋudadawo mekena o. Eya ta ʋu aɖe kɔli, eʋu ma ye nye Yesu be ʋu. Ela ʋu, enye kpakple wobe nu vɔ. Ye ta Biblia gblɔ be ame si ke le Yesu me la, etrɔ zu nuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ nu va yi. Azɔ nuwo katã wole yeye. Nɔvi, nye menye nu vɔ ke nèwɔ. Nye menye nu vɔ kawo me nèle o. Gake Biblia gblɔ be ne wo nu vɔwo bia be nyaga dzi ene hã la, woava miadroe. Woava miadro ʋɔnu. Woafu abe sino ene. Nyasela lɔlɔ̃tɔ, woko wo nu vɔwo ke woe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Nu vɔ ƒe fetue nye ku. Biblia be nu vɔ be fetue nye ku. Ke Mawu ƒe amenuveve nunana nye agbemavɔ. Eya ta tso keke dada Adam kple Eva wodzi ke la, tɔgbi Adam kple Eva wodzi ke la, amegbetɔ ƒome katã ege dze nu vɔ me. Wo ŋutɔ wo dzɔdzɔe nyenye mate ŋu aɖe wo o. Ame aɖewo gblɔna be yaya ye mewɔ nu vɔ ɖeke o. Ye ma nu vɔ ɖeke wɔm o. Yaya me dzɔdzɔe ye nye. Ye meɖo susu vɔ ɖeke ɖe ame aɖeke ŋu o. Egble nyuie ŋutɔ. Gake wo ŋutɔ wo dzɔdzɔe nyenye nye ma. Wo ŋutɔ wo dzɔdzɔe nyenye nye ma. Wo dzɔdzɔe nyenye ma mata ɖe wo o. Yesu Kristo ƒe dzɔdzɔe nyenye yiko ata ɖe o. Eya ta Romatɔwo ƒe agbalẽ gblɔ bena wo katã wɔ nu vɔ. Wo katã wɔ nu vɔ. Eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiã wo. Elabena wo katã wɔ nu vɔ. Eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiã wo. Ta megbetɔ nyɔnutɔ didi aɖe sia aɖe yi ke le ɣe ya te la, nuvɔ le ŋu. Yesu Kristo dzixɔse me koe nakpɔ tsɔtsɔ ke le. Yita wo be fɔ bubu aɖeke meli ne ame yiwo le Yesu me o. Fɔ bubu aɖeke meli ne ame yiwo ke le Yesu me o. Fɔ bubu aɖeke meli o. Gake ne me ko Yesu o la, fɔ bubu le dzi o. Nuvɔ gba le dzi o. Ta aƒetɔ Yesu Kristo me koe nuvɔ tsɔtsɔ ke ale. Psalm 32 verse 1 gblɔ bena dzidzɔtɔe nye ame si ƒe dzidada wotsɔ kee, ame si ƒe nuvɔ dzi wotsɔ nue. Dzidzɔtɔe nye ame si Yehowa mebua vodada na o. Praise the Lord. Hafi Yehowa mabu o be enye nuvɔwɔla o. Yehowa mabu o vodada o. Yehowa naŋlɔ vodadawo be wòtsɔ vodadawo ake wo la via Yesu me wòkpɔ ge le. Evia Yesu be ʋu ye klɔ nuvɔla la me nu. Evia Yesu be ʋu ana be vodadawo mawo naŋlɔ wo be. Eɖo to Reverend Emmanuel akpɔ. The number is 024-6938-177. Le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen.
Yesu bona lo, mi dae pa modo.